kibazo natwe twagize ku bantu benshi kubi benshi yari nka kibazo cyari nka challenge kubera ko twari twiteguye ku nk'abanyarwanda tufite tumaze igihe tutagera mu Rwanda kandi murabizi ko hari COVID benshi ntabwo bashoboye kujya gusubira imiryango turacyafite imiryango aho ngaho abantu benshi bari biteguye kumanuka kuza gusangira umwaka hamwe n'imiryango bamaze igihe batabona ariko iyi nkuru cyane cyane n'iki kibazo cya COVID gikomeje gutera intambwe cyatumye ingamba zifatwa zisa nkaho zivanyemo uriya murava wo kujya gusura ababyeyi cyangwa se gusura n'igihugu benshi barimo baribaza bazabishobora kubyayo se gute kandi ufashe nk'iyo minsi ukayakura mu minsi wari ufite y'ikiruhuko ukongeraho n'amafaranga ugomba kwishyura byabaye nk'imbogamizi kuri abantu benshi ariko ni ingamba zifashwe kugira ngo ubuzima bw'abantu burengerwe kugira ngo iki cyorezo turebe ko cyakumirwa hakiri kare.
None niba nkumva neza urashaka kuvuga ko bamwe muri mwe batekerezaga kuzajya kurangiriza umwaka mu Rwanda bashobora kubisubika kubera izo mpamvu wavuze haruguru.
Birashoboka ko ariko haba hajemo urumva ko buri wese aba ari ku minsi ubara iminsi yawe ugomba kiruhuko uba ufite gukuraho iyo minsi eshatu ukaba uri muri hoteli hanyuma kongeraho no kwishyura hejuru y'amafaranga uba watanze y'urugendo byose wumva ko ni ugutangira ugapanga tena kugira ngo ushire mu migambi yawe ayo mafaranga cyangwa se iyo mikorere ubwo bushobozi bwo bwiyongereho kugira ngo ubone kujyayo ubone kujya gusura mu rugo ntabwo biba byoroshye kuba kuba wapanze hashize igihe kinini cyane cyane nk'aha tubaye mu bihugu by'amahanga buri noti buri pound urariwara ntigura panga uti gahunda yanjye budget yanjye cyangwa se izo azo nashize kuri amafaranga nashize ku ruhande angana gutya abana bazagenda ni bangahe ni bane batatu cyangwa hari n'igihe mwemera ko ababyeyi bagasigara inyuma abana bakagenda kugira ngo babarebe igihugu cyangwa se hakajya bamwe abandi bagasigara inyuma kubera ko hari mikoro birahenze ntabwo yari ibintu byoroshye noneho iriya yiyongeyeho ugasanga benshi batangiye kwibaza tuzabishobora gute cyangwa se imibare ntabwo igihuje barimo arabitekerezaho.
Uretse abanyarwanda batuye aho mu Bwongereza hari abandi banyarwanda bo muri diaspora washoboye kuvugana nabo kugira ngo umenye icyo batekereza kuri biriya byemezo byafashwe.
Bose barabenshi hari bamwe twavuganye hari abandi biyemeje ati turakomeza tugende nta kundi ni iwacu kandi iki cyorezo ni twese kireba kandi ntabwo ariko icyemezo bafashe kubera ko ni ugukumira abantu batuye hanze gusa ni ingamba yo kurwanya icyorezo hari bamwe bemeje ko bazakomeza hari bamwe bamanutse ahubwo n'uyu munsi ariko bazamara iyo minsi itatu muri hoteli biyemeje kujyayo nta kundi kubera ko bari bamaze no kugura amatike umva ko kugira ngo uhindure usubize itike ryawe ntabwo biba byoroshye nayo n'amafaranga ushobora gutakaza hari benshi biyemeje baramanuka ariko abandi nabo barimo barabitekerezaho ariko umubare ubitekerezaho kugira ngo bakansoringe ntabwo ari munini kungana na abantu biyemeje kuyongera aya mafaranga cyangwa se kwemera icyo cyemezo kugira ngo bakumire iyo COVID ariko n'imigambi myinshi barayifashe uva aha ngaha umaze gufata ama vaccine yombi kenshi ufite iriya passport cyangwa iriya proof ya vaccine mu ntuza zawe mu telefone zawe hari n'abandi bafashe na za boost kubera buri wese aba yarengera ubuzima bwe ntabwo umuntu ushaka ko arwara iyo ndwara cyangwa se ateze ibibazo n'ukuntu ku bandi.
Jabo Butera uhagarariye ihuriro ry'abanyarwanda batuye mu Bwongereza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Jenoside.